Yes, yes, yo. Wingers. Niggas daily tupo wima, kuitetea haki, usije kutupima, na wala tana shati, na tubebwi na majina labda zetu harakati, ndani ya msitu wa vina, sindo walo vamiyaji, tuko rafu mtaani,
time ya kusaka do,
tukiwa club mezani, leta zingine mo, siulize ni akina nani,
utapigwa chupa kwa,
ufanyiwe unyama fulani, ucheze kibanone, tuna ubishi kwa mafala, usibaji ndokaya, wengi wenu mmelala, tena ile mbaya, tumezoya sara, vitu zina expire, ila sisi ndo vinara, and we are no tired, text zetu azisomwi, zinachokesha brain, tunachana, watushoni, tuna feel too pain, tena bado tukomi, no pain, no gain, kama picha tusomi, hata ikienda chain, tuna think deep, kuipa changamoto akili, zile mbovu issue, mara mbili, every chance as a challenge, sacrifice wepuke damage. Bono nite manager, sina cha kumanage. Sisi ghetto kings, tunajikaza kiume. Sisi tukiwa ghetto kings, sino wanaume. Nachojua mimi shambani panda uvune. Bege ibebeki, kama kuna bega. Kati ya wanga si cheki, sora hisi kunitega. Jumbe kwa kila moja, this is the ghetto anthem. Imebeba kila hoja, naifike kila sehemu.